left, right, left, right, left. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right.
All right.